kulage okwagala mwattu kulage gulu ofune okwesima ombulire ebikunyiza n'ebikusanyusa mbimanye tweyongere okwagala gwe mukwano okuwangala wabula nkusaba tuddemu nga bwe twali edda ddali nkusaba onziremu tuddemu nsebo wange odia kkiriza okusaba kwange faako twerabire byonna ebyaliwo koma weno tusingewo ne we twasookera jjukira omukwano gwaffe we gwanyumanga ezo byokimanyi nti zibaawo era okimanyi tulina okusonyiwa bwe mbanga nnasobya sonyiwa omukwano sonyiwa sonyiwa
Sira gala.